Janelle nilimzaa akiwa sawa. Aliachieve milestones vizuri, akaanza hadi kuketi vizuri. Venye alifika miezi sita, ndo akaanza kuweka shingo kwa upande. Akapata matibabu, akaekewa neck collar, akakuwa sawa. Kufika mwaka mmoja, akaanza kushika na kutembea. Baada ya mwaka mmoja, mwezi mmoja, ndo akaanza kuacha. Anatembea lakini sika kitambo, kuketi akaanza kuwa anataka kusapotiwa. So kwenda hospitali kuonekana. Alafu baada ya muda sasa, akaanza kuwa na mwili moto. Kuwa na mwili moto kwenda hospitali, akaanza kufitika. So venye akakaa hospitali na kufitika, tukakuwa requested tufanye MRI ya brain. MRI ya brain ikaonyesha kuna brain tumor. Venye alionyesha kuna brain tumor tukiwa Kemri Kilifi, on 27th January tukatumwa Kenyatta National Hospital. So tukafika Kenyatta National Hospital, tukakuwa admitted. Tarehe 29 akaenda theater, akaekewa shunt mpira from the brain to the stomach ku reduce hiyo pressure yenye ilikuwa inapeana kwa kichwa juu ya hiyo tumor. Tukaendelea hivyo, tarehe 2 akafanyiwa craniotomy, hiyo the first brain surgery. After kufanyiwa akakaa ICU kwa muda, alafu baada hiyo tukangojea majibu ya hiyo tumor ilitolewa. Majibu ilipotoka ikasema ni kansa, kwa hivyo ilikuwa inamaanisha nahitaji matibabu zaidi ya chemotherapy. So tukaanza chemotherapy bado hapo hapo Kenyatta. So ilikuwa akipata chemotherapy, damu inashuka chini, anaongezewa damu, platelets zinashuka, anaongezewa. Nashukuru Mungu, Mungu alikuwa mwaminifu. Kuna watu walikuwa wanatusaidia pia kwa kutoa damu. So hivyo hivyo paka tukamaliza chemotherapy yote. Baada ya kumaliza chemotherapy, ikawa baada ya kila miezi mitatu tunafanya MRI ya brain na spine. So venye kwa tunafanya MRI ya brain na spine, ya Oktoba ikaonyesha ako sawa, hakuna chembe chembe yoyote ya kansa kwa mwili wake. Ya Januari pia ikaonyesha ako sawa. Lakini sasa MRI ya tarehe 30 mwezi wa 4 ndio ikaonyesha kuna kitu tena ingine imemea, na si pale kwenye ile ilikuwa, sasa ni upande wa kulia ya brain. So kutuma hiyo majibu Kenyatta, tukaambiwa tuende. Kwenda Kenyatta tarehe 8, tarehe 9 akafanyiwa tena surgery nyingine ya kichwa. So akatolewa hiyo, ikapimwa tena. Kupimwa tena ikaonekana bado ni kansa. So kulingana na hiyo majibu tukaambiwa anafaa treatment inaitwa proton beam radiotherapy, yenye haiko Kenya na hata haiko Afrika yote. Na daktari wake akaongea na daktari wa huko, na tukafanikiwa kupata chance kwa hiyo hospitali yenye iko nayo India peke yake inaitwa Apollo Chennai. Wakatupea estimates na ni milioni 10. So it was a shock to us. But pata hiyo estimate, tukafungua WhatsApp group, tukafungua paybill, tukaanza kuchanga-changa kama familia na jamii. Na hadi sasa tumefika milioni 1, na alikuwa anafaa kuanza matibabu tarehe 6, mwezi wa 6. So kwa tunaomba hisani na mtu yote mwenye atagusika na hii story, because Janelle ana nguvu na she deserves a chance at life. So mtu yote anaweza tusupport, tutashukuru sana ndo apate her life-saving treatment. Hadi sasa nimefika ofisi ya deputy governor, nikamweleza kuhusu my plea ya kutafuta usaidizi. Akanieleza huwa kuna donation kiti, wakaniambia niandike barua, niache namba yangu ya simu, wataniambia. Na hiyo nilienda na nikarudi tena, nikaambiwa hayuko, na napanga tena kwenda kesho kulizia penye wamefikia. Na pia nilipeleka hadi barua yangu kwa ofisi ya governor wa Kilifi County, nikapata haiko, lakini hayuko, but ikachukuliwa na PA wake, pia nangojea majibu kutoka huko. Nikaenda pia ofisi ya MP Owen Baya, akanisikiza, na kutoka kwake nikasaidika na 150,000, na pia wakaniandikia barua niende kwa Mombasa Cement nitafute usaidizi zaidi. Nilienda Mombasa Cement, wakaniambia hawasaidii matibabu ya nje, wakanipea 25,000. Ni pia nimeenda kwa woman rep wa Kilifi County, nikamweleza, wakaniambia watanijibu, na bado sijapata jibu kutoka kwao hadi sasa. Last year tukiwa treatment, tulitumia mara kwanza tulitumia Britam, na Britam kulingana na venye walisikia. Britam tulikontraktiwa na Kilifi County, na venye walisikia hii ni chronic illness, hiyo cover ilikuwa imeandikwa $2 million, lakini walikava $400,000 peke yake. So hiyo matibabu yote ya mwaka jana tulilipa kupitia cash. Ilibidi nichukue mkopo kufanikisha matibabu ya mtoto. Na tuligarimika takriban $3 million. Na hii mwaka sasa kulingana na Kilifi County, Britam haifanyi kazi, kwa hivyo haizi tusaidia katika matibabu. Nilichukua loan na paka niko na account cooperative, na nikawa contact tena kama naweza pewa loan nyingine. Wakaniambia watajaribu kunipa $500,000 na nika apply, kwa hivyo bado nangojea. The illness, it has been a challenge because muna pick surgery, unarudisha mtoto nyuma, anaanza kupick, mnaanza chemotherapy, inamrudisha tena nyuma. Kama chemotherapy ina affect appetite ya mtoto, hadi sahi Janela kwa miaka 2.5, but tuwa tunafanya mazoezi kwa sababu kutembea ni mpaka umshikilia atembee. Kukula kwake ni kukula kwa, like you really have to force her and take time. Like sikali watoto tampa chakula kule, kwa zata hizo madawa za kimo na nini zina suppress appetite ya mtoto. Hii surgery ya pili yenye tulifanya ili affect speech yake, lakini tunashukuru venye tulienda mazoezi ya occupational therapy, ameanza tena kuongea maneno kidogo kidogo, na kila siku anaongeza, anaweza sema mama, babu, dada. This journey has been so emotional because last year it's like it was a whole flip, like anything can change. Life has taught me like anything can change in a minute, because tulianza tu mwaka and ugonjwa, everything just happened na January. So January, nakumbuka New Year's tulienda hospitali, mtoto alikuwa na mwili moto. Tukarudi nyumbani kwa sababu alionekana ako sawa after vipimo. Lakini kufika hapo kama tarehe 15 ndo akaanza kugonjeka zaidi. Na ugonjwa imenionyesha kuwa cancer ina drain, and it's really a financial draining treatment, and people really need support in this journey. Na venye Janela aligonjeka, watu wengine wenye tulidhani tutasimama pamoja tutembee na mtoto kwa hii safari, like from the father's side of the family, there've been no support at all. And nashukuru Mungu ametupigania na tuka manage the whole of last year with the support from my family and my friends. Yes. So we were in good terms before the child fell sick. Tulikuwa tukiongea akisupport mtoto, but after mtoto agonjeke, things changed. Kakuwa uongeleshwi, uko hospitali, mnahitaji hivi na hivi, hailetwi. Nakumbuka paka nikaambiwa nichague katika kufuatilia matibabu ya mtoto ama tupeleke mtoto maombi. And I believe kuna Mungu, yes, and we believe in a God. Na pia cancer inahitaji chemotherapy. Sawa, tunaomba na pia tunaeka matibabu mbele. Juu pia wakati Mungu alileta madaktari, ni pia cause ni yeye ndio mweza wa kila kitu, aliwapa knowledge ya kutusaidia. And it doesn't make sense watu wamesoma pia wana criticize magonjwa mengine ya kuwa si ya kawaida, muende kanisa muache matibabu. The last time babake alimwona mtoto nilikuwa Kenyatta, and that was early February last year. Honestly speaking, if it were not for my family, I feel like why sijui ningekuwa wapi, because last year was tough. Kama si wao, mimi naona mimi sijui, because kila kitu ili change. Mtoto anagonjeka, watu li expect mtashikana nao mikono ndo hao, lakini it's by the family and my friends. I can't trade them for anything. They've been really supportive. So it really takes a village to help, and I'm counting on you guys as my village. So kwa mtu yote mwenye angependa kujua more information about Janelle's treatment, namba yangu ya simu ni 0701-333-729, na tuko na paybill account, paybill 400-200, account number 847019, account name Dhahabu Gunga.